nisabo. Wamhala muyinkosi yakho ngo wathi mina ngizokwehla ngiyofa ngifela abantu ezonweni zabo.
Ngempilo yami yonke.
ngokwethemba ngoba wafa nawe Calvary.
More music at imenati.com.